Exclusive from hotvibes.co.
Master. But anyway, Holy Ghost. In the name of rapper, mama tongues.
Nichosa vibanda, nichosa mizemo vinyanga. Nichosa vibanda, nichosa mizemo vinyanga. Nichosa vibanda, nichosa mizemo vinyanga. Nichosa vibanda, nichosa mizemo vinyanga.
Abama hate tiza soko lola Bible. Ona mfeshi monga kamana kahipo. Ukamba holy fly, mumu tengo mama popo. Vela biti monga aliza ni popo. Nepasa, nepasa, nekwese. Abama hate tikweshe. Bene nifuna nikambi. Kumashozi batitambe. Nikarapa abama fenda. Inendine predator. Nichosa mizimu vinyanga. Bena baka mbaninganga. Breakfast mujakuzi. Breakfast ni kapuzi. Suti kosi ni kapozi. Nili high for kana juzi. Blessed ngatini twisty. Young din din a beastie. Chidi fresh ngatini somba. Ever high noti masoba.
Ene nema yopa kuja in.
Fire.
Daba satana ni muntu in.
Fire.
But anyway, Holy Ghost.
Fire.
Ene nima rapa mama tongues.
Fire.
Nichosa vibanda, nichosa mizimu vinyanga.
Fire.
Nichosa vibanda, nichosa mizimu vinyanga.
Fire.
Nichosa vibanda, nichosa mizimu vinyanga. Nichosa vibanda, nichosa mizimu vinyanga.
I'm ever busy spitting fire verses over kambani ya chusi. Suli busy ngazina gelo wako liche mulusi. No time ya makofi ukapusa ni kakachapa. My flow turns your girl on as a vula ni karapapa. Young Dina, young drift, check I gotcha. I leveled up, nafika level they can't touch. Kulima rapaba ni disinga kutiba blow it. They wanna get head, ane ni chimutu cha kuchaja. No offense, ne reply, ni no wino wino. Chibaba bangava shetela kuli yola lino. Ni pepa chechimozi, kuli makitu slap dina. Chefi mupando wanga uko muusunge buino. Cause I'm aiming for the throne. Katini HH, sini mupenda ndava zanga nipaye uyo chitech. Nezo ifu zilila manja skill ya beba. Now you know that I'm the best, so tell your neighbor.
Ina nema yopa kuja in.
Fire.
Daba satana ni muntu in.
Fire.
But anyway, Holy Ghost.
Fire.
Ina nima rapa mama tongues.
Fire.
Nichosa vibanda, nichosa mizimu vinyanga.
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 Fire.
Pato pipanga na swaga. Gelo ni Lady Gaga. Sound ni kapiano. Si singati ni fino. Nikapita wa masonta. Nyimbo paradio wa vota. Chidaka charapu ni njota. Ukari pabiti ni njota.
Hey, I'm too hard monga pattern. It's a steamer duke monga button. Baman ni ziva monga Samsung. Digiti ni cap on phone na bang bang. Wana ni biti tapaya. Nazo nyanga tapaya. Ole ghost ni mafaya. Ona ni rapa weni tapaya. Anyamata muzifunza. Isi stima loser. Kaduka na kukupusa. Ndise mfumu utakukumbusa. Nichosa vibanda, nichosa mizimu vinyanga.
Fire.
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 African Music House Entertainment.
Selo wang punchline.
D-check.
Yo young D-fish.
Exclusive from hotvibes.co.